finally man you're the one touch. Kubanga baji bamenya mu fast stuff. My one kubila was an easy papa. Hey, baby easy papa. Tulimu miyake ali one night. Kauli wezu kuka you are my first sight. Kekwe wakule loke zali zai zai. Hey, baby easy zai zai. Ende wange nasiba yo. Emwezu kuma wange zambu banda. There's no way.
I'm gonna celebrate you like Christmas. Kinda kupendo ite Jesus. Lelo ketu nye kwake kwake. Wachimanye yekwe kantu kange. Mama yote kuwa mani kwa chigata. Nina wete takadata. Baby baby na kudata. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nesawaru kama tulimanu mwe wake. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nesawaru kama tulimanu mwe wake. Nzenali manyoli one touch. Kumanga wanji wa menyamu first half. Na ye wankubira wazirizi papa. Hey, baby papa. Tulimu miyake yali one night. Kauli wenzu kuka you are my first sight. Kekwe wakula loke zali zai zai. Ey, baby zi zai zai. Wambala yonze kuboma nyigwa chigata. Ninawe seta katata. Baby baby na kutata. Na kutata. I do believe in God. Na sabaluka.